said yes so foolish. Have you been in darkness and seen? Turn around to the King. Jesus is calling you. He's calling you from the life of wasted years. Wasted years, wasted years. So foolish. Have you been in darkness and seen? Turn around to the Lord. My God is calling you today. He's calling you from the life of wasted years. Walking kumi, eche fula o, abo mando ni lemu nagi bara. Eche fula, uzokurum, eche fula, nini pe marabe. Cheta no mi kogio,
Jesus.
Cheta ne fere kegio, cheta no mi kogio, chineke. Chete peregio, cheta ne peregio wo. Hey, eche fula mwagi chine fe.
Eche fula,
cheta no bi peregi ni simo. Chete peregio,
wonye ne me ma.
Chima robia ma,
Chetamo,
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 Ọ na-ewute anyị,
ọ bịa mere mmenu gị na
Oh, Amachila monkey, cha cha cha. ọba ọchịrị.
Onye amụma
mere, onye amụma meghere m ọnụ ụzọ,
meghere m ọnụ ụzọ.
Ọrụ ọba niile nọrọ n'ihu m, ghara ibi efu.
Eze biko do,
Chimekwela ka m daa.
Na
mụmụ nwa nke gị,
na mụmụ nwa nke gị,
okwukwe m na ya.
Jesus
akpọchila m nkịtị,
akpọchila m nkịtị, cha 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 cha.
Onye ọma meghere m ọnụ ụzọ,
onye nwe m,
ọrụ ọma niile nọrọ n'ihu m, ghara ibi efu.
Ihe ọha mkpụrụ ji agha mkpụrụ taa bụ ka o nweta uru n'ihe ọghara n'ubi. Mmadụ agaghị akụ mango, ganukwu mango, ọtụ ube
adịghị eme ya eme.
O nweghị onye ga-akụ akụ oyibo, ganukwu akụ oyibo, ọta mango. Ọrụ ọma niile lụrụ n'ime m, ka ọ ghara ibie. Abụ m mkpụrụ anya gị, ị gaghị ekwe ka onye iro gha nye m aja n'anya. Abụ m anya i ji ahụ ụzọ, ị gaghị ekwe ka onye iro rukpọ m anya. Ekwela ka m daa, ekwela ka m obi ukwu n'okwute. Ekwela ka onye iro chie m oche zuru ejuo m ole chi gị. Maka na onye ọbụla mụrụ nwa na-elegide nwa ya anya, ọ na-eme were aka ebetie nwata ihe, ewere aka n'ịkpọrọ ya. Onye nwe m dịka guru mmiri sagu nnele, ọkwa n'otu ahụ ka mkpụrụ obi mee sela nye ebere gị. Ekwela ka mma jijiji n'oke gwu n'anya ndị iro m. Ị gwara m ịkwado nwere m ihe oriri n'etiti ndị iro m. Idowata bụlụ n'usoro n'anya ndị niile na-agbagbu m. Maka na onye mabara n'ime Chineke dịka ugwu Zion.
Ekwela ka m daa,
eze bụ beza lụrụ,
n'ọmụmụ nwa nke gị,
biko gajụla m,
okwukwe m na daa.
Atụla m
eze, akpọchila m nkịtị,
akpọchila m nkịtị, biko
chịm ụzọ mkpọchiri. Onye ọma meghere m ọnụ ụzọ, ọrụ ọma niile nọrọ n'ihu m, ghara ibi efu.
Ebere m akwa
bengoro onye bi n'igwe,
onye ọmịiko nwoke nọkara obi m n'iru Chineke. Chineke wetụgharịa wee gwa m,
nwa m anabatawo m gị, 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 anabatawo m gị. Ma gị biko emeghela ọzọ, anabatawo m gị, anabatawo m gị, nwa m anabatawo m gị, anabatawo m gị. Anụwo m olu gị, anabatawo m gị, gawa gị emeghela ọzọ, emeghekwala ọzọ. Anabatawo m gị, anabatawo m gị, nwa m anabatawo m gị. Ụdị soro na-eru m na dị ọ, gawa gị emeghela ọzọ. Anabatawo m gị, echezọgo m mmehie gị niile, echezọgo m njehie niile. Anabatawo m gị, emeghekwala ọzọ, emeghekwala ọzọ, emeghezila ọzọ. Nwa m emechọzila obi m, emechọzila m, amakala n'uwe m otu gị.
soro ma gebe kwalozo akwa geru omobi akwa geru omote kwa meke mehe lozo eche fuwa mongo akagi meche tanje yuku gini shine konye nelobi wam ewe makosi mozo bia kaido si Wonya hi chapuru manya kelosi na la
Jesus, a brew of me, hey, I'm busy now, him Christ.
otito ka m genye ya o buruo mehimula ka m to ya o buruo Jesus lani we onye obula sokwara Christ were mwa emesia oge soro Jesus lani we lani we
nile soro
oh hallelujah
hey emesia oge soro
age soro ya
Jesus
nile nile soro Christ Christ, where am I? Now we pass on all the sorrow one of Christ, chief was it? What to watch in a year? Bonga got a puzzle. Miriga will look in again. Nakagi can know. But Maduka Chamu, Bonga Gabia, Duga was all. Jesus Chibwezi Ufado Ganga no Simiri Mano Simiri Gaju Haju Mano Nyobu Lakwere na Christ yo Onge Soro Yala Onyobu La Soro Christ Were Mwa Na Wifazo Onge Soro Kwano Christ Chibwezi Chikuta Jesus na mwidindu makano mwegi chegari dilo nyemurangu ime alili ufodebru wampo chinti banili ufodebru wampo chinti lamo yemesia yesuro yekwesu lano mwo mando nyobo la suro Christ were mwo mwibazu Soro ya bilie we babu meri mbage icha ponya nyamiri na nyao akeje kachifaledo we juom ole kegi ili ole meri gio haleluya
inile so
onya bola soro Jesus we mwa
emesia
emesia
Jesus to resist